Genesis 37.
Bukula Genesis chapter 37.
Verse 27.
Verse 27.
At the end of the verse of 27.
Kupapetopeto kwa verse 27.
We read.
Tukwerenga kuti.
And his brethren were content.
Ndipo andamvera iye abale ache.
But we'll just read the whole verse. Come and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. And then the words of our text. And his brethren were content. So, he says,
Akuti,
for he is our brother and our flesh,
Pakuti iye dibale watu tupilatu,
and his brethren were content.
Ndipo abale ache adamvera iye.
Again, we come back to the story of Joseph.
Tabweraso kano kachikena ndi nkhani ya Yosefe.
Maybe you remember from last time.
Ae ena inu muta kukumbukira kuti tinabweranso ndi nkhani yomwe ndipo tikupitiliza.
And maybe there was amongst us
Mwina bakati pathu alipo ena
in whom the Holy Spirit was working.
Amene Mzimu Woyera adachita zamphamvu pa iwo.
And you have a longing desire
ndipo amenewo ali ndi khumbo khumbo
to hear more of the story of Joseph.
Kuti mumvebe nkhani ya Yosefe.
Last time you heard
pamene tidali masiku ambuyo mupanopa
that Joseph,
a
boy of about 17 years old,
nyamata wa pafupi zaka pafupi 10 ndi zisanu ndi ziwiri,
had a dream.
Iyeyo adali ndi maloto.
His brethren,
abale wake,
they envied him.
Anadana naye chifukwa cha maloto.
But his father observed
Koma tate wake adasunga izi mumtima mwawo.
The dream was as such.
Ndipo maloto alali otere.
That there was 7 sheaves.
Kuti iye nkulota kwake adalota mitolo 10 ndi iwiri.
And the sheaves.
Ndipo mitolo iyi yatilikuyi.
Made obedient to his sheep.
Akuti idagwadira kapita kulambira mtulo wake wa Yosefe.
They bowed down before his sheep.
Mitolo 11 inagwadira mtolo wa Yosefe.
And his brethren,
ndiye abale wakewo,
they knew
amadziwa adadziwa kuti
that it meant
kuti zikutanthauza kuti
that if bowed down to him. We explained it last week.
Ndipo izi tinafotokoza titabwera masiku ambuyowa.
Also 11 stars.
Komanso adalota maloto ena nyenyezi 10 ndi imodzi.
The sun and the moon.
Komanso mwezi ndi dzuwa.
They also bowed down before him.
Izi zikulambira iye Yosefe.
And you remember from last time?
Ndipo ngati mukumbukira tita fotokoza nkhani titabwera kachikena kaja.
That as so was the dream.
Ndipo fwaja maloto awawawa.
They came to realize.
Anthu anadziwa kapena abale wake anadziwa.
That it was speaking of him.
Kuti maloto akufotokoza za Yosefe.
And that they would bow down before him.
Ndipo kuti maloto akutanthauza kunena kuti abale wake makolo ake adzangwadira iye Yosefe ngati mfumu.
We won't go back to what we spoke about last time.
Sifotokoza mwande ndende mene tafotokozera sabata yatha koma apa tikupitiliza tsopano kufuna kuti tikuputseni.
But we want to talk about
pano leo tifuna tifotokoze
what we read further.
Kuti zimene tawerenga tatapitiliza mkuwerenga kwathu.
For there was envy.
Taona kuti chifukwa cha maloto a Yosefe wa abale wake anadana naye.
And hatred.
Ndipo adamuda iye.
Toward his brother.
Ndipo abale wake a Yosefe adamuda chifukwa cha maloto a Yosefe amene iye adalota.
Envy and hatred towards Joseph.
Udani ndi kudana naye Yosefe yu.
For the dreams.
Chifukwa cha maloto amene iye adalota.
But his father,
Goma atatawaka Yosefe, Yakobo ameneyo,
observed these things.
Izitu adangosunga muntima.
Now we go further.
Ndepa tukupitirira tsopano ndi malembawa.
And we see,
zvetu kuona ndizi,
that his brethren
kuti abale vake yasopano
went to feed the flock.
Akupita tsono kutchire kwanyesa zoweta.
And it was a custom then.
Ndipo izi zvinali ngati chikhedwe chawo.
Much like today.
Mgariso bene timachita kunoko le masiku atsopano lero.
Where they would take much like today in Malawi.
Makamaka mene timachita kuno Malawi.
Where they had to find pasture.
Ye kumakhala kuti zoweta zimatengedwa ndi oweta kupita nazo kumene kuli zikopi kwabwino.
Sometimes they would go for months.
Ye zimachitika kuti chakudya chikasoka pana sipo ukavuta makhoza kupita kutali kuti kumene akathemwina mwezi akukaweta zoweta kumeneko.
They would take all of the flocks with them.
Ye amatenga ngombe zonse kupita nazo kapita nkhosa zonse kupita nazo kutchire kutali kumene akathenda ya itali.
And for months they would be gone.
Ndimo amatha kuthamwina mwezi ali komweko kwakudyesa zowetazo.
What were they looking for?
Ndefuso ndoti kodi kutchireko amafuna kochiyani?
They were looking for green grass.
Akufuna kuti apeze nsipu wobiriwira nsipu wabwino.
And they had to go from place to place.
Ndipo amayenda madera osina siyana apa ndi apa kuti apeze nsipu wabwino.
So they were wandering.
Nde anthu aja amapita madera osina siyana.
Wandering from place to place.
Kuyenda malo osina siyana.
And you and me.
Inu ndi ine.
Are we wanderers?
Kodi ifeso timayenda madera osina siyana kapena timapita apa ndi apa?
Maybe not from place to place.
Mwina mwake sikuti tikunena kuti kuenda apa ndi apa mene mukuganizira mwayi.
But your life.
Koma moyo wanu malingaliro wanu.
Are you a wanderer?
Kodi moyo wanu ulioendaenda?
See, just like right now.
Mutaona nimenga mungati lili pano.
Our mind may be wandering.
Mwina maganizo anu ali kuyangana kunduku moti mumvere kuthenga kuyangana nthwena uku.
From one thing to another.
Mungoyangana izo ndizo.
See, we may be listening.
Mwina likoza kakani kandu kumvetsera.
But the moment something happens around us.
Kumajira chaka chikajirika basu liso rongongonko.
Our attention wanders.
Ndaiza mbili maganizo watu ama kala ubala lika. Sipa fula kuti yangani chichimozi yae.
And suddenly our attention goes to something else.
Ndiye ndikalachidujira basi kuba maso rongo ngonko.
So there's a lesson in that.
Imene yoyo tumulipunziyo tukuona ndithu.
It's a great lesson.
Imene yimulipunzo lalikulu.
See, for these men,
taonani tukamba za anthu awawa ana ayakobowa.
Have come from somewhere.
Akuchokera dalina lochera ku Sekemu.
How was it in the beginning?
Koma chiyambi chawo chinali bwanji.
We come from the Garden of Eden, paradise.
Iwo tu mukuona kuti akuendaenda wako makuti chiyambi chenicheni onsewo inu ndi ineyo tidachokera mumunda wa Edeni.
There was no wandering there.
Munda wa Edeni panalibe kuchoka kapena kuendaenda.
They had there Adam and Eve.
Munda mwa Edeni Adam ndi Eva.
Everything they needed.
Chilichonse chimene ankachifuna moyo wawo chidakupezeka.
Everything grew.
Chilichonse chomera chimakula bwino.
From God.
Chichokera kumphamvu ya Mulungu.
There was no work.
Panalibenso kuvutika kukhesa thukutayi.
No labor.
Panalibe kukhesa thukutayi.
They didn't have to find a greener pastures for the flocks.
Kuti afunefune sipo biliwira Yesu zoweta zawo.
The sheep laid with the lion.
Akuti munda wa Edeni woti nkhosa zimakhala pamodzi ndi mikango.
But what did sin do?
Koma tchimo lidapanga chiyani?
It drove them out.
Tchimo linabalalisa chilichonse chabwino kukhala choyipa.
And we became wanderers.
Ndiye kufoya tchimo imene idachitika munda wa Edeni ife tinakhala anthu oyendaenda. Anthu osintha malo apa ndi apa.
Why is that?
Chifukwa chiyani zili chomwechi?
Because we are gone away from God.
Ife tutathawa pamaso pa Yehova.
See, we would not be here today.
Inutu inundine lero sitakapeza malo ano ayi.
To hear the gospel.
Kudzamva mau amene tikulalika lero ayi.
If we were not wanderers.
Ifeyo sitakakuti sifa ndoyenda yenda.
So we are sojourners here on
so
earth.
Ifeyo ndife alendo koma osa kalitsa pano pa dziko la pansi.
And we're making a journey.
Ndipo tili pa ulendo.
Children,
ana inu.
It's a journey.
Inutu inu ndine tili pa ulendo.
Maybe you think
mwina mukhoza kuganiza maganizo mwanu.
I'm getting older.
Kuti ine ndikukula.
I'm getting bigger.
Ndikukhalanso ndikukula msinkhu.
Stronger.
Ndikukhalanso amphamvu.
And I have plans.
Ndipo ndindi zochita mtsogolo.
Maybe
mwina
to become a police officer.
Mukhozakhala mudzakhala ndidzakhala police dzibanga anthu achamba mudzi muno.
Or a teacher.
Kapena ndidzakhala mpunzisi dziphunzisa ana.
Or a carpenter.
Kapena ndidzakhala opala matabwa.
Something that you want to do.
Tibakhala ana inu munimakhani malingaliro odzachita mtsogolo zomwe mudzachite mtsogolo.
And you have plans.
Ndipo aliyense amakhala ndi zochita mtsogolo mwake akakula.
However,
koma zili chomwechi.
What if we die today?
Bwanji tatafalero zichitika zimeti kukumba ife.
What if today is your last day?
Tidakhala kuti tsiku lathu la lero ndilomaliza mawa tikatikuyikidwa mmanda kodi zimene timakhumbira kuchita kutsogolo zidzatheka.
All those plans.
Zonse zimene timalingalira kudzachitika mtsogolo
are instantly vanished.
Ndiye kuti zonse zidzatheratu pamene mamoyo watha zonse maplani a mtsogolo athira pompo.
That proves something.
Zimene zizi kuzikuruza chinthu china chake chofunikira.
That we're not sure of one day.
Kuti nakuti tsilidziwa kuti malibala chani.
And that we are making a journey.
Ndiye zikutionesa kuti nakuti ifeyo tili pa ulendo.
Through time.
Tili pa ulendo, ulendo nkuenda munthawi.
What road are you on?
Kodi mwanyamula katundu wanji.
Are you a pilgrim?
Kodi ndinu wapa ulendo wa uzimu.
Making this journey?
Kodi muli pa ulendo.
Are you a pilgrim through this time?
Kodi ndinu woenda pa ulendo wa uzimu munyengo ino.
And are you going, where are you going?
Ndipo ngati muli chomwechi muli pa ulendo mukupita kuti ulendo wanuwo.
If we're journeying, we have a destination.
Ngati tili pa ulendo ndikuona kuti ulendo umakhala nkothera kumene tikupita.
Where are you journeying to?
Kodi abale ndi alongo ulendo wanu ngati muli nawo mukupita kuti?
Where is the end destination?
Ndipo kothera ulendo wanu kofikira ko ndikuti?
Do you know?
Mukudziwa kodi?
Do you know where you're traveling to?
Mukudziwa kumene mukupita?
Because it's where we all are traveling to.
Chifukwa pamene munthu ali pa ulendo
is called eternity.
Imeneyo ngati mulendo wa uzimu ndikoti mukupita ku moyo wosatha.
Where will we spend eternity?
Kumene tidzakhale moyo wa ntambasale masiku onse moyo wathu.
We're sojourners on this earth.
Ifeyo pano pa dziko la pansi ndife anthu a ulendo tili pa ulendo.
Traveling to eternity.
Tikupita ku moyo wosatha.
And while we're traveling.
Ndipo tili mkati mwa ulendo chomwechi.
Much is taking place.
Zambiri zikuchitika.
Sorrow.
Choncho.
And grief.
Komanso pali zisoni, komanso misozi.
Trials and hardships.
Komanso misala, komanso maeselo, komanso zokumulisa zambiri.
All for one reason.
Chifukwa chake nchimodzi chokha zonse zikumana nazo.
So that we are aware.
Zonse zikuchitika kuti ifeyo ulendo utileme.
Of how feeble we are.
Ndipo kutionesa kuti ife pa ulendo patife ofoka.
And that we are on just a journey.
Ndipo kutisonyezanso kuti ifeyo ndife chabe aulendo.
So children.
Ana inu mvetserani.
You might want to be someone.
Mwina kutsogolo kumufuna muzakhale munthu wina pa dera.
You might have lots of plans.
Mwina mwindizochita mtsogolo munthu mwanu mozimwe mukulingalira.
And that's okay.
Ndithu zena kutero yomwecho zena kukhala chomwecho.
But you need to know something.
Koma chinthu china ana inu mudziwe ndichi.
That all of those plans.
Koma zonse zimene mukulingalira kudzachita mtsogolo.
Can only be directed by God.
Izimene zozo ndi mmodzi yekha amene angazitsogolere kuti zikwaniritsidwe ndiye Mulunguyo.
And you will need him.
Ndipo inuyo Mulungu mumfuna ndithu.
For every plan you make.
Chilichonse chimene mukulingalira malingaliro ana anayi inu Mulungu akhalepo mumfuna ndithu.
Just ask your mother.
Mwina atangufunsa na mayi anu.
Or your father.
Kapena bambo anu.
Everything.
Chilichonse.
Every plan.
Kapena kuti malingaliro a mtsogolo wonse.
Every hour.
Nyengo zilizonse.
Of every day.
Pa tsiku lililonse.
Without God.
Kopanda Mulungu.
We cannot take a single step.
Simungathe kuyenda ngakhale ulendo waung'ono.
because we were on a journey.
Chifukwa inu ndi ineyo tili pa uledo.
And he's directing that journey.
Ndipo tindi mtsogolera kutitsogolera uledo uwu.
To eternity.
Umene iyi ndiye Mulungu akutitsogolera ife ku moyo wosatha.
And you know what?
Mukudziwa chani inu?
While he directs our steps.
Pamene Mulungu ife akutitsogolera mu ulendo wathu wa uzimu.
Through this journey.
Pa ulendo umenewu.
He brings us the gospel.
Ndiye amatipatsa ife uthenga wabwino umene uli pakati pathu.
Are you paying attention?
Kodi mukumvetsera?
The gospel.
Uthenga wabwino.
Is brought to this village today.
Ubwera lero pakati pathu mudzi muno.
And it's not an accident.
Ndipo sungobwera mwangozi ayi.
It is the providence of God.
Ndi upangiri wa Mulungu kuti uthenga ufike pakati pathu.
Because his will is not that anyone goes lost
Chifukwa
today.
Chifukwa cholinga cha Mulungu nchoti pasakhale wina aliyense wotayika.
But he's saying to each one of the village today.
Ndipo chimene tukukamba pamene pamudzi pano kwa aliyense.
As you travel through time.
Kuti pamene inu muli kuyenda ulendo.
As you make plans.
Pamene mukupanga malingaliro amtsogolo.
I come to you.
Ndiye tikubwera tsopano kwa inu.
To give life.
Kukupatsani moyo ndiye Mulungu akutero.
Because where you're traveling to.
Chifukwa kumene mukupitako.
Is a destination.
Ndikumene iduyo mukakhale.
That is absolute sure.
Imeneyo ndikoti nkotsimikizika sikongo singamba kabwa chabe.
And by nature.
Ndipo pachinyengedwe chathu.
Me and you.
Inuyo ndi ine.
Are traveling.
Iduyo tili kuyenda.
To a destination.
Tikupita kwina kwake kwathu.
That burns with fire and brimstone.
Ndipo kumene koso kumene na kupitako kuti kuli moto wosazima.
That's our destination.
Inuyo ndineyo tinayenera kupita kumoto kumulendo wa kumoto
eternal destruction
kumene koko kukakhala chionongeko cha masiku onse moyo wathu.
That's where we're traveling to.
Ndikumene inu ndine tikupita tili pa ulendo pita kumene koko.
We may not see it.
Mwina singathe kuona maso athuwa.
And we might not know it.
Mwina singathe kudziwa maganizo mwathu.
That's why we preach it.
Chifukwa chake lero uthenga kubwera pakati pathu.
That's why we preach in the name of the Lord Jesus Christ.
Chifukwa chake ife tikulalikira pa mudzina la Yesu Khristu.
The gospel of repentance.
Uthenga wakulapa.
Because as a mass amount of people are traveling.
Chifukwa anthu makusadziwa mwina makudziwa kupita ndito chuluka.
To a destination.
Akupita ulendo.
Of eternal.
Ulendo okaunongeka moyo wawo wonse.
The Lord comes with his gospel.
Ndiye ambuye akubwera ndi uthenga wabwino.
And he says turn.
Ndipo akunena kuti bwererani.
He says turn ye.
Bwererani, bwererani.
And he says follow me.
Ndipo akuti tsateni ine.
I have an other destination.
Ndipo ndi kwina kumene mudzapite kwabwino.
Follow me.
Munditsate ine akutero Yesu.
Don't continue.
Musapitilire kuchonongeko.
This is the road of destruction.
Chifukwa njira imene inja kuchonongeko.
That's the gospel.
Chifukwa inu mukufunika kukhala ndi uthenga wabwino.
The gospel makes us aware of two things.
Uthenga wabwino ukutipatsa ife kuti tizindikirisa zinthu ziwiri pa moyo wathu.
The first thing it makes us aware of is that we're lost. That we're sinners. And that we are on a road. Traveling to eternal destruction. And that on that road to destruction. We are skipping maybe.
Pali mwina mwake kuli njira yothawira.
And we are laughing.
Ndipo tikusangala kupita kuchonongeko.
And we are enjoying life.
Ndipo tikulumpha lumpha kuba tikupita kunjira yakuchonongeko.
Because our eyes are closed.
Chifukwa maso athu sapenya kuti tikupita kuchonongeko.
We don't see the
sitikutakuona kumene tikupita kuti nkuchonongeko.
And we don't see the end result.
Ndipo sikuona mathero a ulendowo.
If we all today.
Ndipo yese wife pakati pathu pano.
Would be walking towards.
Kuti tikupita mwachisali tikupita njira ina yake.
A mountain.
Tikupita kuphiri.
And on top of that mountain.
Ndiye pamamba pa phiripo.
Was a massive hole.
Ndiye pali dzenje.
In that hole.
Ndiye mudzenjemo.
There was a volcano brewing.
Ndiye kuli sopano kapela kuti kuli moto kuchoka mudzenjemo.
And as we traveled there,
ndiye tikamayenda kupita kumudzenjemo,
if we would make it to its edge,
ndiye tikafika pafupi ndi dzenjelo,
one by one we would
fall in. Wina aliyesa kugwera mudzenje mene muli madzi otentha, muli moto otentha.
And someone would come.
Ndiye wina wake achokeyeso na aziona zimene zozo.
At the bottom of the mountain.
Ndiye akubwera sono musi mwaphiri muja.
I would say, don't go there.
Ndiye akuwuza kuti musapite uku kuli chonongeko, kuli chiphalaphala chotentha anthu akutha kufa kuphiri
uku. It's about to erupt.
Kuti kuli moto kapena kuti kuli phalaphala yotentha imene ikuchokera mudzenje ikufuna kuti iphewe anthu onse.
He would say to us all.
Ndiye akunena kuti.
Turn around and run.
Bwerani musapite kuphiri uku.
And we would laugh.
Ndiye tiseka hahaha kuti yaniwe.
And we would continue to go. And halfway through, another one comes running and says, run. He says, flee,
flee.
Flee the wrath to come. But we continue. We would say today, we would be fools to continue.
Sapite kuchonongeko alipo.
We are about to be swallowed up.
Tikupita sopano kuti tikwamezedwa.
By fire and brimstone.
Tikwamezedwa ifeyo ndi moto wa safuri umene uli kuphiriko.
But we just continue.
Koma ulendo tikupitirirabe bosanga kumatikupita kuchonongeko.
Is that our lot?
Come again.
Is that our situation today?
Kodi ndi mmene ife tili pakati pathu lero?
It is.
Yes, ndiyoncho ndithu ndizomwecho.
Because by nature we are all traveling to
hell. Ifeyo pachiyengedwe chathu tikupita kuchonongeko kuba tikusangalala otiuza aliko.
We're all traveling to an eternity.
Ifeyo tikupita ndithu ku dziko limene tikaonongeke moyo wathu onse.
And by nature,
ndipo pachiyengedwe chathu,
we are traveling to a destination.
Tukupita kumene ife.
That is worse than a volcano.
Kumene kuliko opya kuposa chiphalaphala chimene tachifotokoza ngati kumtunda kwa phiri chili mudzenje.
Because if we fell into the volcano today.
Chifukwa ngati wina agwe mudzenje mulimo muli chiphalaphala chotentha.
It would be a matter of seconds.
Ndiye kuti ndi phiri yocheba chabe.
And we would die.
Munthu uja wafa.
But if we fall today,
koma lero titagwa lero,
into the eternal inferno,
kuti tikupita ife kumalo amene tikakhaleko muyaya,
of hellfire,
maya makamaka kuti kumene kuli moto wosatha,
eternal damnation,
kumene kuli kukanidwa kwa moyo wonse,
it will be eternal,
kumene koko kukakhala chisautso cha moyo wonse,
and we will not die,
ndipo kukakhala kuzunzika kuli kukuta mano.
And it will be forever. People,
abale anga,
we are telling you the two differences. Eternal happiness.
Kuti kuli njira ina imene ikupita kuchimwemwe chosatha.
Or eternal damnation.
Komanso njira ina ikupita kuchonongeko chosatha.
Now we said, the gospel is brought to us.
Ndiye tikunena kuti uthenga wabwera pakati pathu.
To lost sinners.
Umene ukudza kwa anthu ochimwa otayika.
And maybe
mwina mwake,
there's even one today.
Palipo mmodzi wa ife pakati pathu lero.
Young or old.
Mwina wamkulu kapena wang'ono.
That is at the very brim of the volcano.
Amene ali pafupi ndi dzenje lopita kuchionongeko.
About to fall.
Amene ali pafupi kugwera muchiphalaphala chotentha.
About to breathe the last breath.
Amene ali pafupi kuti apume mpweya womaliza.
And yet the gospel comes.
Komano chikhalire chomwechi uthenga wabwino pakati pathu kufalitsidwa.
Turn ye, turn ye.
Kuti bwererani kuchonongeko, bwererani kuchonongeko.
This is grace.
Ichi chitu ndi chisomo.
For the gospel comes.
Chifukwa uthenga wabwino ukudza.
To you children.
Kuti kwa inu ngakhale inu ana.
Who are maybe at the bottom of the mountain.
Amene inuyo mukuti ndi pafupi kuchipita kuchonongeko.
The gospel comes to you.
Uthenga wabwino ukudza pakati pa inu.
Maybe the oldest one here.
Inu amene muli achikulire mwina wamkulu kuposa aliyense pakati pathu pano.
Who is right at the edge.
Amene ali pafupi kuti moyo wake watsala pang'ono.
And we see people turning.
Ndipo tikuona anthu ena kubwerera ku chionongeko.
At the bottom of the mountain.
Akubwerera ku chionongeko tsopano ali munsi mwa phiri.
We see people turning on the way to the mountain.
Tikuona anthu tsopano akubwerera kuchokera ku phiri kumene kuli chionongeko.
We see people turning halfway up the mountain.
Tikuona ena wayandikira kupita ku chionongeko komanso akubwerera chifukwa amva uthengo wabwino.
And we see people turning at the brim.
Ndipo tikuona ena tsopano akubwerera ali pafupifupi kugwera ku chionongeko mudzenje munja akubwerera.
Where do we see an example at the brim?
Kodi fedukika chisanzo ichi cha dzenje la palolo tarifuka yachani?
Do you remember the story when Jesus Christ went to the cross?
Mukumbukira kuti mbiri kapena kuti nkhani imene Yesu Khristu mapita kuntanda?
He was hung.
Iyeyo anapachidwa pa ntanda.
And remember there was one to the left and one to the right of him.
Mukumbukira inu kuti pamene makomeda Yesu pa ntanda panali wina mbanda yakuma inali kudzanjala kumanzere komanso mbanda ina inali kudzanjala manja la Yesu Khristu pa ntanda.
They were also crucified with Christ.
Iwo wotu mbanda ziwiri zikapena mbara ziwiri zinakomedwa pamodzi ndi Yesu pantanda, wina kumanzere wina kumanja.
Do you remember what happened to one of them?
Koma mukumbukira chimene chidangwera winayo?
First he was mocking Jesus.
Iyeyo choyamba wina oyambayo amanyoza kulalatira Yesu Khristu.
He was at the brim.
Iyeyo anali ndithu kuti akupita chionongeko ali pa tsinde lenileni lopita ku chionongeko.
Just a few more hours.
Anangotsala ndithu maola ochepa kuti moyo wake uchoke apite ku chionongeko.
And he would fall into eternal destruction.
Iyeyo anangotsala pang'ono kuti apite ku chionongeko chotheratu.
It's almost over for him.
Anali ndithu pang'ono-ng'ono kungotsala kanthawi kochepa kuti kwa iyeyo kwatha.
And he would be eternally lost.
Ndipo iye tikunena iyu ndoti anangotsala pang'ono kuti apite ku chionongeko chosatha masiku onse moyo wake.
Suddenly something happened.
Koma china chake mwadzidzidzi chidachitika.
People, what happened?
Chidachitika nchani?
What happened to this one man?
Chidachitika nchani kwa munthu ameneyu?
The gospel came to him.
Uthenga unadza kwa iye.
He didn't choose.
Iye sadasankhei.
The gospel came to him.
Sadasankhe komano uthenga mwachisomo unadza kwa iye.
He didn't come to the gospel.
Iye sanabwere kudzamvera uthenga wabwino ngati mwe mukumvera inu ndine ayi.
But he was convicted.
Koma iye muntima adatsutsidwa.
See, he was standing at the brim.
Iyeyo ali patsinde penipeni pachionongeko koma adatembenduka ntima.
And he heard the voice of
Ndipo adamva ma wachitonthozo kuchoka kwa Ambuye.
And his conscience,
ndipo moyo wake,
began to witness,
unayamba kuchitira umboni,
and testify,
ndipo unachitira umboni,
of two things,
zinthu ziwiri,
who he was,
iye mene analili,
a vile sinner,
munthu oyipitsitsa,
a murderer,
munthu wakupha,
and he,
ndikoma iye,
said to the other one,
ananena kwa winayo,
we are here for good reason.
Anena kuti ifetu chilango chinchoti enera.
That's what the gospel does.
Ndichimene tuthenga wachisomo ubwera pakati pathu mene kunenera.
When the gospel comes into the heart.
Uthenga ukafika muntima mwanu.
The gospel does this.
Uthenga uchimene umachita ndichi.
It convicts us.
Choyamba umakutsutsa mene iweyo ulili kuipa kwako.
Of who we are.
Umatitsutsa uthenga mene ife tilili.
And exactly the same time.
Ndipo ndichimodzi-modzi nthawi mene yoyo.
It convicts us.
Komanso nthawi yomweyo umatiuza ife.
Who God is.
Kuti Mulungu ndiye uti.
In Jesus Christ.
Mwa Yesu Khristu.
That's the gospel.
Ndiyetu uthenga wabwino umenewo.
The gospel says this. I am at the brink of
ineyo
eternal damnation. And if I fall in,
ndipo ndagwa,
it's my own fault.
Ndipo vuto lindira ine si auje ayi.
I deserved it.
Ine ndikwenera chilango.
Because of my sins.
Chifukwa cha machimo anga.
See, this is what happened to the murderer on the cross.
Ndichimene chidangwera tsopano chisomo kwa wina mbala ya pantanda mena kupedwa ndi Yesu ija.
He said.
Iye anati.
We.
Ifeyo.
Are here.
Tili pano.
In just judgment.
Chifukwa chilango chatigwera chinchoti enera malinga zimene timachita.
But this man, Jesus Christ.
Koma munthu Yesu Khristu.
He's not done anything.
Iyeyo sanachite chilichonse cholakwa.
What happened?
Chinachitika nchani?
He received grace.
Iyeyo analandira chipulumutso, analandira Khristu Yesu.
He turned.
Iyeyo anatembenuka mtima.
That is repentance.
Kumene kokoti tibati kutembenuka mtima.
Repentance is.
Kutembenuka ndiko kuti.
A turning.
Kuti munthu akuchoka njira ina akupita mbali ina.
A turning from self.
kuchoka kwa kwa umwili kwa kuinendeka,
and looking by faith,
ndugu yanga na majisomo,
on Jesus Christ,
kwa Yesu Kristo.
And if that happens,
ngadi zizicho mwechi
today,
lelo,
or if it has happened,
kwa meneka unizo zidika kale,
what are you going to do?
Kwa hindi machita chiani,
there's only one thing,
chintu chimosu na chita ndichi,
you can only, you have to go back. Just imagine the massive stream going to the, up the mountain. And you are going against the stream. Millions of people. And now you have to go against. Laughed at. Being laughed at, being scorned. Have you ever seen? Or maybe I can explain. A fish going upstream. It's nearly impossible. But the determination of the fish brings him further. It's the much the same thing. See, when we repent and we follow Jesus, we go against everything that has reason to it. It's spiritual. See, for following Jesus Christ goes completely against reason. The brothers of Joseph, they were wanderers. Feeding their flock here. And Joseph is sent to them. To ask after their well-being. There goes Joseph with his coat of many colors, seeking his brother, Jesus Christ.
Yesu Kristu.
He was also sent for the exact same mission, to seek his brother. Jesus Christ,
Yesu Kristu,
in heaven,
kumwamba,
was sent to earth to do what? To seek his own. But when he came to his own, what did he find? He found wanderers from place to place. He came to seek them. We would think that Joseph, coming to seek his brethren, that his brethren would be happy. We would think that his brethren would tell everyone as they're traveling around, if you see
a
man with colored clothes, please tell him where we are. Who would think so? And why? Because the father is concerned for his sons. The father, he's not just sending his son out to to enjoy their company.
Osati kuti atuma mwana wake kuti angopita kukaenda enda kusangalala munjiramo.
No, father is at home.
Ai ndithu bambo uja ali pakhomo.
And each day.
Ndipo tsiku nalilonse.
He walks outside.
Akuenda kuzungulira nyumba ija.
He walks inside.
Akulowaso nyumba.
And he thinks about who.
Chintu chimoza kuganiza munthu moza kuganiza ndani kuganizira.
His sons.
Akuganizira mwana wake kuti ndatuma mwana wanga kupita kutchire ndipo ali yekha.
He's concerned.
Iyeyo tate ndokhudzidwa.
He wants to know where his sons are.
Afuna kudziwa kuna kuti kodi ana anga ali kuti.
How they are making
out. Komanso ana anga kukhala bwanji kutchireko.
If everything is well.
Kaonese kuti kodi zikuyenda bwino kutchireko.
Why?
Chifukwa chachani?
Because his sons are in his heart.
Chifukwa choti andi chikondi ndi ana ake. Mumtima mwake muli chikondi ndi ana ake.
God.
Mulungu.
The Father.
Mulungu Tate.
He looks to and fro on the earth.
Akuyangana pa dziko lapansi kufunafuna pa dziko lapansi.
God the Father.
Mulungu Tate.
He is concerned.
Iye ndokhudzidwa kwambiri.
He is inquiring.
Iye akufunafuna.
How is my people on earth?
Anthu anga pa dziko lapansi akukhala bwanji.
Whom I created.
Amene ineyo ndidawalenga ndekha.
My jewel of creation.
Awawa ndiwo golide amene ndinawalenga ine mwapadera ngati golide cholengedwa chapamwamba.
The people that I gave.
Anthu amene ineyo ndidapatsa.
To enjoy my nature.
Kuti asangalale ndi zimene ineyo ndidalenga mwini.
And he looks on earth.
Ndiye Mulungu Tate kumwamba kuyangana pa dziko lapansi.
And he can't find any.
Ndipo sakupeza ngakhale mmodzi yemwe.
That seek him.
Amene akufuna iye.
And as it were.
Ndiye ndimene zinalilimo.
It grieves him to the heart.
Ndiye mtima wake unatsautsidwa kwambiri. Ndipo mtima wake ngotsautsidwa kwambiri.
For he is so desirous.
Chifukwa khumbo lake lonse Tate kumwamba.
To be a father.
Akufuna kuti akhale Tate.
For his children.
Wana ake pano pa dziko lapansi.
But his children.
Koma ana ake pa dziko lapansi.
Are not concerned.
Iye ana osakukhuzula pangono pose.
So father
ndiye Tate
sends his only begotten son
anangota koma nditumize mwana wanga obadwa yekha
to seek the brethren
kuti afunefune abale ake pa dziko lapansi.
What did Jesus Christ do when he came here
pa dziko lapansi? Atabwera Yesu pa dziko lapansi anapanga chani?
He says I am here to do what.
Ndiye anena kuti kodi ndadza pa dziko lapansi pano kuzapanga chani?
To do my father's will.
Ndabwera ineyo kudzagwira ntchito imene Tate wanditumira.
Obedient son Jesus Christ.
Mwana yekha obado yekha womvera Yesu Kristu.
Came to do the will of Father.
Anabwera pa dziko lapansi kudzachita chifuniro cha Atate.
And Father's will was.
Ndipo chifuniro cha Atate chinali.
Son.
Kuti mwana achite chimene akufuna.
Seek thy brother.
Kuti mwana wanga funa bale wako pa dziko lapansi amene ali otayika.
Find our son.
Funa abale wako amene ali otayika pano pa dziko lapansi.
Find my son.
Funa ananga ena pa dziko lapansi.
And Joseph goes out.
Ndiye Yosefe akupita tsopano kutchire kwa funa.
You know what we read in verse 13?
Muona inuyo kodi mwatiwerengeso mwina verse 13 muimvetse.
He says, come, I will send thee to them.
Ndipo Israeli anati kwa Yosefe, kodi abale wako saje sazoweta msekemu tieni. Ndikutume kwa iwo.
And what did Joseph answer?
Ndiye Yosefe yankhwake inali chani?
Here am I.
Ndili pano Tate nditumeni.
Joseph willing.
Yosefe adapita kwafunafuna abale wake mwakufuna mtima wake.
To do the will of his father.
Kuti achite chifuniro cha Tate wake.
Why?
Chifukwa chachani?
Because Joseph knew.
Chifukwa Yosefe amadziwa.
That his father
kuti Tate wake
was concerned for his brothers.
Alokuzidwa ndi ana wake amene alikutchire kwa weta kuzoweta.
How did Joseph know?
Ndiye anadziwa bwanji Yosefeyu.
Because every day he was near his
father. Chifukwa chake Yosefe nthawi zonse amakhala pafupi ndi bambo wake.
Every day he observed his father.
Ndipo amaona bambo wake kuti mtima wake uli pana ake amene alikutchire kufuna zoweta.
He seen that his father was burdened.
Anaona kunena kuti mumtima mwa bambo mwadzala chikondi chifundo ndi ana wake. Akuganizira za ana ake amene ali kutchire.
See, this is We must see this
ndipo tichione ichi
very closely
mosamalisa kwambiri.
Joseph as a young boy
Yosefe nunga munyamata wang'ono
when he wakes up
akadzuka
when he goes to sleep
akapita kwagona.
You know what he thinks?
Chimina kuganiza mbunyiziwa chimina maganiza yeyo.
My father.
Bambu anga.
My father is always concerned.
Bambu anga aliokhudzidwa nthawi zonse.
For his son.
Chifukwa cha zibale wanga amene apita kuchiye koita zoweta.
There's no father.
Ndipo palibenso tate wina.
Like my father.
Amene angafanane ndi chikondi ndi bambu anga.
She has a 17-year-old.
Ndiye mukuona kuti ndi mwana wa chepele wa zaka 10 ndi mphamvu zisanu ndi ziwiri.
Joseph.
Yosefe mwana wa ng'ono ngati ameneyi.
And observed
his father.
He says, the tender love of my
father
for his son.
Now,
do you know what? We said this last week.
Now,
I'm just
going
to read it.
Verse 2.
It says at the end of verse 2, and Joseph brought unto his father their evil report.
Akunena kuti mibado ya Yosefe ndi Yosefe anali wazaka chapter 37?
Yeah, verse 2.
Verse 2?
At the very end of verse
2. Oh, at the very end.
Yeah.
Okay. Verse 2, akuti kumapita verse 2.
And Joseph brought unto his father the evil report.
Verse 2 kumapita kuti ndipo Yosefe anafotokozera atate wake mbiri yawo yoyipa.
Now stay with me.
Musachoke ndithu khamba pamenepo mumvetsere.
Joseph.
Yosefe uyu.
Is observing his father.
Akuyang'ana komanso akuona zimene zili mumtima mwa bambo ake.
And he sees his father.
Ndiye akuona kuti bambo ake mumtima mwawo.
Is daily deeply concerned
for his son. Bambo ake tsiku lalilonse. Ali ndi nkhawa kwambiri ndi ana ake amene atuma kutchire.
And he is amazed.
Yeye akudabwa.
Why is he amazed?
Chifukwa chiyani akudabwa?
He thinks.
Maganizo ake ndi awa.
My father is concerned for his sons, my brothers.
Bambo anga wa ali okhudzidwa ndi azibale wanga amene ali ana ake.
But I know my brothers.
Kuma abale anga nini madziwa.
And they are really evil.
Abale anga ngoipa.
They don't even love their father.
Ndipo bambo awo samakonda ana oipawa.
They do evil things.
Zimena machita abale anga zoipa.
And Joseph says.
Ndiye Yosefe akulichani mtima mwake.
This is a wondrous matter.
Iyi ndi chinthu chodabwitsa kwambiri.
Father so concerned for his sons.
Bambo ali okhudzidwa ndi ana ake.
And sons,
Kumanaja,
no concern for
father.
This is amazing, isn't it? And that's why Joseph is willing. Not in the first place for his brother. But for his father. Because he loves his father. And he says, Father, though I know my brothers are evil, what I will go. Because I do it for you, Father. Because I see your love. And I see you want your son back. Now, Jesus Christ, as a type of Joseph, was in the bosom of his father from all eternity. Why would Jesus Christ leave his throne for you and for me when we don't even see him? When all we say is see, there comes the dreamer, and we only hate him because from nature we hate Jesus.
Bela pachirengede chatu timadana na Yesu Kristu mbale watu.
Don't be fooled.
Abalanga musanyengedwe.
By the religion of today.
Mwina mukuza kunyengedwa ndi zipembezo zina lezalero.
That gives that preaches.
Zimene iwo kukalika kwao.
That by nature we love Jesus.
Amena kuti ifeyo pachirengede ya Yesu timankonda.
No.
Mm-mm.
We
ifeyo
hate.
Timadana ndi Yesu.
Jesus Christ.
Timadana ndi Yesu.
By nature.
Mwachigudu chatu.
What proof do we have?
Kapena mwina ti ndizo choti tifotokoze ndime kunenazi.
Because just look at our heart.
Tangana mitima yanu. Taganiza ndime kuganizira.
Our thoughts.
Magalizo watu balingaliro watu.
Our deeds.
Zochita zathu.
Go directly against him.
Zikuchitira kukoneka kuti ndizoyipa ndipo zikukana Mulungu zikukana Yesu.
So your conscience.
Ndiye inuyo malingaliro mwanumo inayo malingaliro mwangamu.
And mine too.
Komanso malingaliro mwangamu.
Testify
zikuchitira umboni
that we don't love Jesus.
Kuti Yesu simankonda.
And it says in God's word.
Ndipo malemba kunena ndithu poyera.
There's only one way to love him.
Kuti pali njira imodzi yokamukonda iye.
We love him.
Timankonda iye.
Because he first loved us.
Chifukwa adayamba ndiye kutikonda.
Let's go back.
Tentibwereso kunthano yathu ya Yosefe.
Jesus Christ.
Yesu Kristu.
In the bosom of Father.
Ali pachifuwa cha Atate, mwana wokondedwa wa Atate.
Father says.
Ndiye Tate akuti.
Son.
Mwana wanga.
Go find the brethren.
Upite padziko la pansi ukapeze abale wako.
And son says.
Ndiye mwana akuti.
Here am I.
Ndili pano Tate.
Here I am.
Ndili pano.
To do thy will.
Ndichite chifuniro chanu.
I will do thy will.
Ndichita inu chifuniro chanu.
And why?
Chifukwa chachani?
Because.
Chifukwa.
He seen.
Iyeyo akuona.
Jesus Christ.
Yesu Kristu akuona.
Not only seen.
Osati kungoona kokha.
But knows.
Koma kudziwanso.
The deep love.
Chikondi chozama.
Of the Father.
Chimene ainacho Tate.
For sinners.
Chikwa anthu ochimwa ndi ine.
For his brethren.
Chifukwa akufuna kuti ambole abale wake. Inu ndi ine.
Just think about this.
Taganiza ndizimene zabale wanga.
If Joseph.
Ngati Yosef abapa.
Because he knew his brothers.
Chifukwa iye abale akamaze kuti ngoyipa zimbala ngondo.
If we were Joseph.
Ngati ndali ife ndakha kuti inu ndi ine ndife Yosef.
We would say father.
Tinangane kuti bambo.
Don't be bothered.
Musavurike nawo zimbala ngondozi.
Do you know how evil they are?
Zusumukudziwa mena zimene makhalidwe awo.
Father.
Tate.
They hate you.
Amadana nasema kuondani.
They don't want anything to do.
Sakufuna so akoneni afuna chuma chikhaja kupendelo.
They hate that you gave me a coat.
Amadana so kuti mwandisogera mwandigulira malaya abwino.
Father.
Tate.
When we were in the field close to home.
Pamene tinali kuyesa ngombe pafupi ndi mudzi wathu chumba yathuyi.
I heard my brother say.
Ndi mamva pambanga kukambira abalanga kukambirana.
Evil things about you.
Amakamba zoipa za inu.
They said you were not fair.
Akunena kuti inu yo ndibambosa kondera.
They said you
ndibambokondera.
You are not right.
Inu yo ndinopata chilungamo.
They'd rather be gone from you.
Akunena kuti amala karangochoka pakhoma pano musaino khaba sindine pano. Chifukwa amabambo anga ananu amadana nanu.
They have no love for you.
Balibe chikondi chichose pa inu.
Father, why are you concerned
about bambo buvurikiranye ndi anthu zimbango no zikuchirezi.
Maybe that's what we would do if we were Joseph.
Mwina munakha inu ndi Yosef ni Yosef ndangana zimene zozo.
That is a mystery, isn't it?
Iyiro abadi kisisi.
You know what the Father says?
Mukudziwa chimene Tata kunena?
You know what the Gospel says today?
Mukudziwa chimene uthenga abwino pakati pathu kunena?
The Father.
Tate.
So loves this world.
Amene akonda padziko la anakonda dziko la pansi.
That he gave his only begotten.
Kuti anapasa mwana wake obada yekha.
Jesus Christ.
Yesu Kristu.
That all that may believe might believe in him.
Uyonse okhulupirira iye.
Will be saved.
Apulumutsira satayike.
The Father so loved this world.
Je Tate wakonda dziko lapansi.
Oh the deep love of the Father.
Chikondi chozama cha Tate wathu Mulungu.
To send his son.
Kuti akutumiza mwana wake.
Joseph goes.
Yosefe sona kupita kuchiti kuyasopana kusaka kufura bale wake.
You know Joseph goes.
Mukudziwa kumene Yosefe akupita?
Not in a way.
Sakupita munjira yakuti.
That is grumbling.
Kuti akudandaula.
But he goes joyfully.
Iye akupita mosangalala nkhale yakuzoti abale ake ndizimbala ngondo.
Why is he so joyful?
Mwina tifunsefunse chifukwa chani munthu yakupita kuzimbala ngondo koma kupita mosangalala.
Because.
Chifukwa chake ndichi.
He's doing this for his father.
Iyeyo akuchita ichi chifuniro cha Tate wake.
And he knows father's at home.
Ndipo akudziwa kuti bambo anga kunyumbako.
Father
Bambo
is waiting for my report.
Kuti amve zimene ine ndiabweretsere kuchokera kutchire kumene abale wanga kuita zoweta.
This is a great honor.
Ichi chitu ndi chinthu chimene tena kuchilemekeza kwa basiopereka ulemu.
When I come back to Father,
tikabwera iye amati ndikabwera kwa Atate,
and tell them,
ndikawuza Bambo,
that they're all alive,
kuti abale wanga usali bwino bwino,
that everything is well,
zonse zibwino bwino ziweto zili bwino bwino.
Father,
Tate
will be relieved.
Akhala kuti timauka upepukidwa sakhanso ndi nkhawa nkhawa zitha.
Father will be satisfied.
Ndipo Tate akhala kuti lasangalala.
My report.
Ndi kuti ndampasa ine mawu obwerezetsa kunena kuti abale wanga kuchire ku ali bwino bwino.
So he goes.
Ndiye tiyenti akupita tsopano.
Joyfully.
Akupita mosangalala Yosefe soti kuchire kwafuna abale wake.
But he's having a hard time finding them.
Koma mumtima wake wonse afuna kuti kodi abale anga ndikapeza pati.
His brethren,
abale wake,
they should have told everyone.
Ndiye mwina make kumbalina bwenzi akusangala kuakuza aliwonse amenenga kumane nawo.
If you see a young
kuti mukamona nyamata wina wake
with a beautiful coat,
amene avala malaya okongola,
tell him where we are.
Mumuze kunena kuti tili malo akuti akuti.
That's our brother.
Ndiye ameneyo ndi mbale wathu, muze ni kuti tili malo akuti akuti atipeze.
And we love our brother.
Ndipo mbale wathu timankonda.
Because he's going to bring a report.
Chifukwa iyeyo afuna kuti adzapeze kuti ukhala bwanji, abwezese ripoti kwa bambo athu, kuti bambo athu mtima ukhale pansi, ukhale malo.
That didn't happen, did it?
Koma zimene sinakhale chonchoyi.
No.
Mm-mm.
As he finally came to them,
see,
he looked a ways away. Finally, after days and days, and he said, "There they are."
He
began to run. He came to them with joy because now he can bring the report back to his father. And what did they do? They said, "Oh." There comes the dreamer. The gospel comes to us today. What are we doing with
them?
The same thing? Do we not want to hear the gospel? The truth?
See,
because the gospel comes today. But the gospel comes to us in a different way than many people bring it. Because many people will bring the gospel today and tell you that you're a decent person. Work hard. Do your best. Love Jesus. And you'll go to heaven. And it's a lie. Jesus comes
Yesu pakati patha kudza
to enemies.
Akubwera kwa adani.
Jesus comes to those
Yesu akubwera kwa anthu amene
who are not seeking him.
Amene sakumfuna iye.
And he exposes the enmity in our hearts.
Ndipo akuonesa mkwiyo wawo umene uli mtima mwawo.
And then the gospel says,
ndipo uthenga kuti,
I for you.
Ine ndadza kwa iwe.
I will take your burden.
Ndiye ndadza kudzatenga katundu wanu olemetsayo.
Your sins.
Ndadzatenga ine machimu anu onse.
And I will take them upon me.
Ndipo machimu anu onse ndiyatenga kwa ine ndekha.
That's how the gospel comes.
Imenetu uthenga wabwino madzera.
I want you to remember this.
Ndiye kumbukirani chabale wanga.
Because we're going to get there.
Chifukwa tipitirabe kumene koko.
Because we also know that Joseph eventually saves his brothers in Egypt. And we're hoping to come there. But we have to return to
our.
He comes to his brothers. And his brothers conspire
akuti adapanga upo chiwembu
against him.
Anapanga chiwembu kuti amphe iye.
As he approaches,
pamene kuyandikira kwa balekaja,
comes closer and closer,
ndipo kuyandikira pangono,
they come up with a plan.
Ndiye anabwera sono ndi chiwembu chawo.
Let's kill him.
Ife uti mwana iye akabwera tigopa basi.
Let's get rid of him.
Tisamuone so.
He's a dreamer.
Iye ngwa maloto.
And so they conspire
ndipo iwo adapanga chiwembu
to kill him
kuti amuphe iye.
And as he comes to them
ndiye pamene atadza pa iye papa iwo
they begin to work out their evil plan
ndiye anayamba kugwira ntchito tsopano kupanga zinthu zawo zoyipa zija za chiwembu zija.
Just imagine for a moment
taganizani kampinda bale wanga.
He speaks with a friendly voice.
Akulankhula koma mawu achikondi.
He says, brothers.
Akuti abale anga.
How are things?
Kuti muli bwanji sopano zinthu zikuenda bwanji.
I looked everywhere.
Ndakufunafunani konse konse kufunani.
I'm so happy.
Ndipo ndasangalala kuti ndakupezani.
And they grab him.
Ndipo iye ayu adangwira iye.
They stop his mouth.
Ndipo adangitsika pakamwa.
How confused Joseph.
Yosefe mwana wang'ono uyo analika kasi anabalalika kwambiri.
How hurt inside he must have been.
Anamva kuwawa kwambiri mumtima kuti abale ake amene akonda ajangitsika pakamwa angwira pakhosi.
He's coming to do his father's will.
Iyeyo akungodza kwa abale wake kuti achite chimene tate wake akufuna.
He says, brothers.
Akuti abale wanga.
Father sent me.
Inetu tate adituma kwa kuti ndibwere pakati panu.
He wants to know your welfare.
Akufuna kudziwa kuti mukhala bwanji. Ndipo adangitsika pakamwa.
Joseph.
Yosefe.
And Joseph's coat
ndipo malaya Yosefe
that he received from his
father amene anapasidwa kuchokera kwa tate wake
is ripped off of him
akuti adamvula malaya aja
in hate and enmity
ndipo adamvula mowawida mtima ndi udani.
And they toss him into a pit
ndipo adamponya iye mdzenje.
There is Joseph.
Yosefe sona ali mdzenje.
In a pit.
Ali mdzenje Yosefe amponya mdzenje.
His coat with many colors.
Ndipo bala yake kongola aja.
Is off.
Amuchotsa mvula.
We have to explain this for.
Ifali fotokoze imene kampindikena kake.
We realize we may not come to our point.
Mwina mwake tiona kuti apa basi fotokoza poko kwambiri.
For we said and his brethren were content.
Ndipo tinanena kunena kuti mapeto azonse kuti abale wake aja anavomerezana.
But his coat is ripped off.
Koma tikuona kuti apa basi ono malaya aja amuchotsa.
What do you think this means?
Kodi ubukona kuti zonthaza chani?
Jesus Christ.
Yesu Kristu.
Before he came to this earth.
Anabwera pano asanabwere pano padziko lapansi.
What did he have?
Anali ndi chani?
In essence, a coat with many colors.
Tikunena kuti munjira ina anali ndi malaya okongola amitundu mitundu.
What is that?
Zonthaza chani?
Jesus Christ.
Yesu Kristu.
Was in the glory.
Anali mu ulemerero.
Of his father.
Wa atate wake.
See, Jesus Christ
mukuona kuti Yesu Kristu
was glorified
amapereka ulemerero.
He was honored
iyeyo amalandira ulemu
as a king
ngati mfumu.
He was in full glory
iyeyo anali ndi ulemerero wonse.
And
ndipo
this glory that he had
ulemerero umene iye anali nawo
was also
unalinso
equally his
ufanana ndi wa atate wake.
He didn't sin
iyeyo sadachimwepo.
He knew no sin
sa ngakhale chimo samalidziwa.
He was God
iyeyo anali mulungu amene.
Jesus Christ enthroned with glory
Yesu Kristu wovekedwa ndi ulemerero pa chimpando chachifumu.
The Son of God
mwana wa Mulungu.
But when he left earth
koma atachoka kubwera padziko lapansi
he also had to leave glory
iyeyo anasiya ulemerero ndithu.
He became a man
anabwera ngati munthu.
He became a man
anabwera ngati munthu
of whom it's written
munthu amene kwa iye zikulalembedwa kuti
I am a worm
ineyo ndili ngati nyongolotsi
and no man
ndipo palibe aliyense.
Jesus Christ.
Yesu Kristu.
In the highest of highest.
Amene analiwo pamwamba kuposa aliyense kumwamba.
In glory in heaven.
Umaso anandulemelo kumwamba.
The Son of the living
mwana
God.
Mwana wa Mulungu amoyo.
Crawling as a worm upon the earth.
Anakhala padziko lapansi ndikuyenda ngati nyongolotsi.
And not crawling as a worm for his deed.
Osati kuti kukhala pansi musautsi kuyenda ngati nyongolotsi fuwa kuti chama zochimwa zake
but for my deed
koma chifukwa cha zochimwa za ine.
That's the coat
imene yoyo ndiye tikunena za malaya ulemerero
many colors
uleme malaya amindo sina siana a ulemerero
that was ripped off of
amene
Joseph
amene iye Yosefe adavulidwa.
Now when Jesus Christ came to the earth,
ndipo pamene Yesu Khristu anaza pa dziko lapansi,
his glory was ripped from him.
Ulemerero wake udachotsedwa kwa iye.
For he came to this earth.
Chifukwa anabwera pa dziko lapansi.
For our sins.
Kuti adzaombole ife.
So we ripped.
Koma ifeyo tinamuchotsa malaya aja.
Tore his glory.
Tinachotsa ulemerero wake ndife inu ndine.
And what did he do?
Koma iye adachita chiyani?
What did Jesus Christ do when his glory was ripped off?
Ali pa dziko lapansi ulemerero wake utachotsedwa adachita chiyani?
He humbled himself.
Iye adachichepesa yekha.
Joseph.
Yosefe.
In a pit.
Ali mudzenje.
The pit.
Ndipo dzenjelo.
Has no water.
Mulibe chilichonse.
And it's exactly the same.
Ndipo zikufananso kwambiri.
As this earth.
Ndipo dziko lapansi.
When Joseph was in the pit.
Pamene Yosefe ali mudzenje.
It was dark.
Munali ndima.
When Jesus Christ,
pamene Yesu Khristu,
came to this earth,
anali pa dziko lapansi,
and hung on the cross,
pamene ana kupita pa mtanda,
and cried out, "My God, my God."
Ndipo anafula kuti Mulungu wanga,
why hast thou forsaken me?
Mundi silanji kodi?
It was dark.
Akuti dziko lapansi lonse kunali ndima.
Darkness prevailed over this earth.
Akuti ndima unali wandiweya ndi pa dziko lapansi.
Joseph.
Yosefe
in a dark pit.
Ali mudzenje koma muli ndima.
His coat ripped off from him.
Malaya ake kongola aja yotsedwa.
Jesus Christ.
Yesu Khristu.
In a pit.
Ali mudzenje.
His glory ripped from him.
Ulemerero wake kwa iye wachotsedwa.
And me and you.
Komaso inu ndine.
Eating bread.
Tukusanga kudya kukhuta.
It's written.
Dzalembedwa ndithu malemba.
In verse 25.
Verse 25.
And they sat down to eat bread.
Akuti ndipo iwo anakhala pansi kuti adye chakudya.
Everything is fine.
Kwa iwo zonse zitayale.
All the brethren.
Abale anga.
They sit there.
Abale Yosefe akhala pansi akudya.
They fill their bellies.
Akukhuta.
With bread.
Ndi mkate. Kapita nsima ya mchewere.
You and me.
Inu ndine.
Fill our stomachs with earthly food while the living bread is left. While the living bread is in the pit, we would think, how is that possible? How could they be so relaxed? And enjoying bread, enjoying food, laughing and joking, while their youngest brother is in a pit, suffering. How is that possible? How is it possible today that we can skip and leap through this time? Well, Jesus Christ.
Koma Yesu Khristu pomwe Yesu Khristu.
And his suffering.
Ndi adi sautso wake.
Jesus Christ.
Yesu Khristu.
Who came to this earth.
Amene anali pa dziko lapansi.
And suffered.
Ndi kuvutika.
For that exact sin.
Ndipo chifukwa cha machimo eniyeni amene inuoni ndine tikuchita.
For our earthly comfort.
Kodi anafa pa mtanda chifukwa cha kuti ife timasulidwe.
It's the very same today.
Ndi zimene zili pakati pathu lerotu.
Oh, they sit there.
Akhala ndithu potelopo.
And yet.
Koma.
As they sit and eat bread.
Pamene akhala pansi abalaka Yosefe akudya mkate.
And as they contemplate whether they should sell him as a
slave,
there's one. His name is
Reuben.
He's the oldest. His heart is beating. And his conscience is speaking. He's eating the bread. And he's going about doing his business. And yet,
koma,
he's uncomfortable.
Mtima wake kusautsika.
He's worried.
Yeye alinkawa.
His conscience is bothering him.
Akuti iyeyo moyo wake wamsautsa, kusautsika mtima.
And this?
Ndiye zizizo bano.
Is another picture.
Yimene yoyo zikutuza zinthu zina yimene tidzafotokoza.
Our conscience.
Yimene chikuti uza china cha zimene ife timaganiza.
Being convicted.
Kuti ena akutusika mtima wawo walaswa mtima.
Through the preaching of the gospel.
Kupyolera mkulalika kwa mawu.
We're out of time today.
Palo nthawi yathu yakutha kale.
Because this is going to take time.
Chifukwa ulaliki wathu wa Yosefe ungwautali.
To bring it the next thing.
Kuti tidzabweranso kutsogolo kundi ulaliki omwewo.
Ruben.
Ruben mwana woyamba wa Yakobo.
Trying to save his.
Akufuna kuti ayesese apulumutse Yosefe mbale wake.
And his other brothers.
Ndipo abale wake enawo.
Selling him.
Akuti atingulitse.
Being content.
Iwo agwirizana amverana.
We're going to continue next time.
Tizapitirizaso tikabwera ulendo wina ulalikomenewo.
But we have to end with a question.
Koma tindifunso lomaliza tsopano.
Are you content?
Kodi inu mwavomerezana?
With selling your savior?
Kuti mugulise mpulumutsi?
Are you content today?
Kodi mwavomerezana?
Or is your conscience?
Kapena kuti nzimu wanu mtima wanu
bothering you?
Ukuusa utsani?
Does the preaching of the word this day
kulalika kwa mawathu alero
speak to your conscience?
Kodi tikwatalalikira moyo wanu?
And as it were,
ndipo ndimene zinalili munthawi imeneyo,
are you seeking for a way?
Kodi mufunafuna njira?
That Jesus Christ,
kuti Yesu Kristu,
does not have to suffer?
Kuti asasautsidwe?
For your sins?
Kuti asasautsidwe ndi machimo anu?
See, this is a mystery.
Iji njito abalanga ni kisisi.
And faith receives it.
Ndipo bwaji kulupiro zajila ndila iji.
It's grace.
Ndijimeji ndi kisomo.
But let's go back to the question.
Tia ntipide kufuso lija.
Are you content?
Kodi inu mwavomelezana?
Or are you restless?
Kapena kuti inu yomu kusowa ntedere.
Is your soul content?
Kodi inu yon tima wanu mwavomeleza?
Or is your soul
Kapena kuti ntima wanu kusowa ntedere?
Now, if your soul is content.
Ndienga ni ntima wanu mwavomelezana.
If your soul is content with him being sold as a slave,
ngati moyo wanu wavomerezana kuti iyeyo wagulitsidwe ngati kapolo,
it means
zikutanthauza kunena kuti
that we might be rid of him forever,
kuti munatimchotsa pakati pathu kumoyo wathu onse,
because
chifukwa
we want to still our conscience,
chifukwa tifuna kuti mzimu wathu tuchose tikhale opanda anthu mzimu,
we don't want to be exposed,
tifuna kuti anthu asationa kapena tisadzionetsere anthu asadzidikire,
but Joseph is not going away,
koma Yosefe ali pakati pathu,
he will be sold as slave,
iyeyo inde agulisidwa ngati kapolo,
and you and me,
koma inu ndine,
with our sins,
ndi machimo athu,
we make him be a become a slave,
tizampanga iye kukhala kapolo,
but he'll be back,
koma iye adzabweranso,
and we're going to hear them,
ndi tidzamva izinso,
throughout this series,
makamaka kulalika kwathu kumene tindulaliki odulaadula kutsogoloku,
and as we end,
ndipo pamene tikupita kumapeto,
the teaching of today,
lero uphunziro wathu lalero,
we pray,
tikupemphera kuti,
that the Holy Spirit,
mzimu
may bless it.
Atidalise ife.
To our soul.
Makamaka mitima yathu.
We hope you may return next
time. Ifeyo tidzabweranso.
And so that we may further develop.
Ndipo tidzapitirizanso pabeta silapa.
The greater Joseph.
Makamaka tidzaone ukulu wa Yosefe.
The greater Joseph.
Ukulu wa Yosefe ukulu wake.
And whom we'll see next time.
Ndipo tidzaonanso kutsogoloko.
Will be sold as slave.
Ndipo tidzaona kuti Yosefe agulisidwa ngati kapolo.
And Ruben.
Komanso mwana wa Yakobo wamkulu Ruben.
I hope that many
tuona sokuti ambiri
will come next week. Next time.
Azabweranso mudzamve za Ruben.
And that many may be convicted like Ruben.
Ndipo tikhulupira kuti ambiri somwina adzakhudzidwa kuti bawo udzalaswa monga mene anachitiranso Ruben mwana woyamba wa Yakobo.
The oldest brother.
Mwana wamkulu kuposa onse a Yakobo.
Amen.
Amen.
Ti mi devi pensare?